Foot a fart, duck a cuff, nap a chaffo. And Mr. Bo came kick your microphone, call you double kill. And I did go manicure and mushizo.
Come for fuck and see when you're out.
Uh-huh. Where mushizo? Utawa
uwa.
Leo kuna pesi nyingi kaina kusuba. Wanaume wanatafuta kego na mta. Kipi kauja kaa, kuna onaje saa. Mala pita meka pita, kuna onaje boy. Tako boy, watu wa enjoy. Mushizo akipiga mkoma watu wote hoy. Hoy, hoy, haina kudile. Sina nyama nae, kalusha mabega. Chalesha mabega, mushizo mabega. Wanaku mabega, jankisi mabega. Monty Biggie my bega, Chile Shah my bega, Kandoni my bega, Yeyala my bega. Wakuna nyungu katua na papeo, Baba mkwe kumbe mshapa, Wakupaga wakafo mkata, Mili mtoko zade mume papa, Kwenda kupima kumbe mgotwa.
Kifure wana buluza migu.